wakilisha hip hop msingaso mambo mbaya magetoni utapikwa Delta Records Kentry Boys
kwa hii hip hop inahitajika kwa maana wajibika kuwapa hii hip hop kuwapa hii hip hop hip hop ni hip hop ni hip hop ni hip hop kwa hii hip hop inahitajika kwa maana nawajibika kuwapa hii hip hop kuwapa hii hip hop ni hip hop ni hip hop ni hip hop ni hip hop
ni chemi ya hip hop ndo nipo mistari mizani ndio kipimo beef ndio kileta na kupiga jicho niko kwenye mipigo ya life kuanga sina name let alone a wife ku give up no noma weka full stop afadhali koma kuliko kudedi hata kama life ni ngumu na kazana every time na mama Mungu ama nikitoa haya ni usumu kwa sit maisha ni ngumu online na kazana watu wanikumbuke when I die or get out of poverty I'm aiming to the sky
Hip hop inahitajika kwa maana wajibika kuwapa hii hip hop kuwapa hii hip hop ni hip hop ni hip hop ni hip hop ni hip hop kwa hii hip hop inahitajika kwa maana nawajibika kuwapa hii hip hop kuwapa hii hip hop ni hip hop ni hip hop ni hip hop ni hip hop
Flow and rhyme is my hustle Everyday life ni hard na doka jasho juu ya struggle Life ni tricky ni inagambo Job hakuna na weka bidii na explore talent Sometimes mechanganikia don't know what's even current Lakini si give up kwani naipenda hii sanaa Kwenye hii industry mistari ndio daraja wengi watashanga Kwenye kibao na kumbana inabidi na kuwa manga Lakini one day najua nitang'aa
Kwa hii hip hop naitajika Kwa maana wajibika Kuwapa hii hip hop Kuwapa hii hip hop Ni hip hop Ni hip hop Ni hip hop Ni hip hop Kwa hii hip hop naitajika Kwa maana nawajibika Kuwapa hii hip hop Kuwapa hii hip hop Ni hip hop Ni hip hop Ni hip hop Ni hip hop
I'm a host in this industry, my own crew, I have my own ministry. They choke up for a rap, let me fast finish this. Suddenly I let a chuki and after this, I let a beef every time. Instead one yambi and wash your two play me to rhyme. Msani mpya talanta ndiyo backup. Walio juu mtashuka cause I'm coming right up. Fota msani alie koma uone njia. Cause ukishindana mimi obviously weni ukia.
Kwa hii hip hop naitajika, kwa maana wajibika. Kuwapa hii hip hop, kuwapa hii hip hop. Ni hip hop, ni hip hop. Ni hip hop, ni hip hop, kwa hii hip hop inahitajika, kwa maana nawajibika, kuwapa hii hip hop, kuwapa hii hip hop, ni hip hop, ni hip hop, ni hip hop, ni hip hop,
tunaeleza life experience through hip hop, wacha hapo mzee, wacha hapo mzee, just keep up, ilikuwa niko sitawacha mziki bado tuko, just arrive na juu ya flow wanaleta beef, watie bidii kila mara competition is steep, tuna priest get a proper anvil, tuna teach, it's a kiss to more fans, wanaoke get a boy psych, ya kuona haters on my side najua wara ni feel cause hii flow ni tight a flow I kill fake rapper suit my flow I'm hot na jaribu niwezavyo I'm trying to get to the top Tupac is my mentor I'm a gangster rapper hip hop is my life I have no other lover I got all the love I need in hip hop hip hop is my mama sold my rhymes to kill me but music is my calling I ain't going down cause I'm always flowing to get near me you have a long way just keep going
Hip hop naitajika, kwa maana wajibika Kuwapa hii hip hop, kuwapa hii hip hop Ni hip hop, ni hip hop, ni hip hop, ni hip hop Kwa hii hip hop naitajika, kwa maana wajibika Kuwapa hii hip hop, kuwapa hii hip hop Ni hip hop, ni hip hop, ni hip hop, ni hip hop Kwa hii hip hop naitajika, kwa maana wajibika Kuwapa hii hip hop, kuwapa hii hip hop Ni hip hop, ni hip hop Ni hip hop, ni hip hop, kwa hii hip hop inahitajika, kwa maana nawajibika, kuwapa hii hip hop, kuwapa hii hip hop, ni hip hop, ni hip hop, ni hip hop.